ni barbecue fulani wanga inanibamba. Time sunset kama manzi mkamba. Tena sana sana imefungwa kwa kamba. Kama ni morning basi badi natamba. Jioni wanga imetoka kwa shamba. Tikoni dio inawekwa kwa mamba. Na hiyo ni kitu wenye situ tamanga. Choma dio jina tunaitanga. Kavu pia unaeza imanga. Kiasi unaeza itisha uganga. Kachumbari smiles unaeza piganga. Ukishiba wengine ndio watajipanga. Somehow KG kaza kiganga. Chef akoredi asha pikanga. Uko chini ya mwangaza tunakumulikanga. Mabeste wa Afrika tukiku alikanga. Is it right with you? Half KG. Is it right with you? Half KG. Wait a little more. Half KG. When it's given man. Half KG. Is it right with you? Half KG. Is it right with you? Half KG. Wait a little more. Half KG. When it's given man. Half KG.
Nasikia kulipikwa na wakahama.
Weni mbuzi, ngombe ama fish ama jirani wakondani ama wamehama. So sun taitisha nkisha dish ama naeza meza kumikumi nkisha feast ama aroma na energy mingi. Kiu siyo defu wano sabi ni wengi. Sinikosa hii boss shuguli mingi.
Itaka juwa shop weni pate giningi.
Half KG.
Nasikia kulipikwa na wakahama.
Is it right with you? Half KG. Is it right with you? Half KG. Wait a little more. Half KG. When it's given man. Half KG. Is it right with you? Half KG. Is it right with you? Half KG. Wait a little more. Half KG. When it's given man. Half KG. Is it right with you? Half KG. Is it right with you? Half KG. Wait a little more. Half KG. When it's given man. Half KG. Is it right with you? Half KG. Is it right with you? Half KG. Wait a little more. Half KG. When it's given man. Half KG. 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 K